아침 비를 향해 쓴다 꽃돈 싸자마 기사페 포몰라 Divulga você ninguém na luta Divulguiz em anes e funo gudleta fulene Umsebenzi auko Izigwele tuzianda Abantu bayahleka Bathi ngeke mphumelele Ngikhala ngedwa phakathi Ngibuza kumdala ukuthi ngizophuma nini kulobu buhlungu Kodwa ngaphakathi Kunento engihlela njalo Kina konke kuzolunga ngelinye ilanga Noma kunzima kanjani Pele amandla siningizivungu kodwa lophumilanga ngiyawakhumbula lawo mazwi abangani bayashintshuma izinto zingahambi kahle abanye bakushiya bengasabheke muva kodwa bangempela bayihlala ngokuthi impilo ayisamfuni kodwa lalela Ngane zifuna ukudleta fuleni Umsebenzi awukho Izigwele tuzianda Abantu bayahleka bathi Ngeke ngiphumelele Ngikhala ngedwa phakathi Ngibuza kumdala ukuthi ngizophuma nini kulobu buhlungu Pele amandla
Sinning is wrong for Mbu God while you're fumiling. Bangempela bayahlala yazi kukhona okabanga ukuthi impilo ayisamfuni kodwa lalela awedwa kule mpiye konke kuzolunga yebo kuzolunga namhlanje ngiyahluleka kodwa kusasa ngizophumelela.
Noma bonzima ganjalo.